SBS live streams and podcasts are supported by advertising.
Waxaad nagala socotaa SBS Somali ka raadi sheekooyin dheeraada sbs.com.au/somali.
SBS, a world of difference. You're with SBS Somali on mobile, online and on radio.
Waxaad nagala socotaan SBS Somali oo aad ka heli kartaan mobile, online iyo radio-ga.
Habeen wanaagsan dhammaantiinba meel kastoo aad joogtaan. Waa habeen Jimca bisha Oktoobar 19 sanadka 2025. Halkaad naga dhageysanaysaan waa laanta af Soomaaliga ee idaacadda SBS oo si toosa idinkaga imaaneysa studioga aanu ku leenahay magaalada Melbourne. Magacaguna waa Xasan Jaamac. Wararka maantana waxaa ugu waaweyn: warar ayaa sheegaya in dalka Mareykanku uu ciidamo u diri doono Israa'iil si uu uga qayb qaato inuu wax ka caawiyo heshiiska nabadeed ee Gaza laga gaaray; Australiana dad Australiana oo u ololeynaya arrimaha Falastiin doonyana u aaday halkaasi ayaa soo jeediyey eedo iyo tacadiyo ay sheegeen in Israa'iiliyiintu ay kula kaceen amarkii ay qabteen. Mareykanka ayaa la sheegay inay 700 askar u diri doonaan dalka Israa'iil si ay u caawiyaan una ilaaliyaan heshiiska xabad joojinta ee Gaza ka dhacay. Askartan ayaa qayb ka noqonaysa, ayaa la yiri, koox ay ku jiraan dalal kale oo caalamiya, hay-ado aan dowlad ahayn iyo weliba shirkado gaar loo leeyahay. Arrintan oo laga soo xigtay saraakiilan magacooda shaacin oo la hadlay hay-adda warbaahinta ee Associated Press ayaa sheegay in ciidankan ay ka qayb qaadan doonaan sidoo kale sidii loo fududeyn lahaa gargaarka bini'aadanimo inuu gaaro Gaza, sidoo kalena taageero dhanka amniga ay bixiyaan. Waxaa la sheegay in ciidankani uu xudun u noqon doono ciidamo ay ku jiraan dalalka Masar, Qatar, Turki iyo iyadoo dhici karta in Imaaraadkuna uu ka qayb qaato. Ra'iisul wasaare Anthony Albanese oo la weydiiyey in laga codsaday in Australia ay ciidamo dirto ayaa sheegay inuu fikradda u furan yahay. Dowladda Israa'iilna waxa ay ansixisay oo ogolaatay heshiiska xabad joojinta ee ay la gaartay Hamas, taasoo waddada u furaysa, ayaa la yiri, in dhammaanba dadka afduubka loo haysto la sii daayo iyadoo lagu bedelanayo dad gaaraya 2,000 oo Falastiiniyiina oo Israa'iil u xiran. Wasiiradda arrimaha dibadda dalkan Australia Penny Wong ayaa soo dhaweysay warkan. Gargaarka bini'aadanimo ayaa sidoo kale la filayaa inuu gaaro Gaza maalmaha soo socda, taasoo markaasi gargaar siinaysa dadka Falastiiniyiinta ee ku jira xaalad macluula. Su'aalaha waqtiga dheer ee aan weli jawaabta loo hayn ayaase waxaa ka mid ah, ayaa la yiri, in Xamaas ay hub ka dhigi doonto in Israa'iil ay gebi ahaanba ka bixi doonto Gaza iyo sidoo kale cidda maamuli doonta Gaza. Dad Australiana oo u ololeeya arrimaha Falastiiniyiinta oo Israa'iil intay xirtay kadibna soo tarxiishay ayaa ka hadlay xaaladda ay soo mareen intii ay xabsiga Israa'iil ugu jireen. 700 qof oo Australiana ayaa qayb ka ahaa, ayaa la yiri, tiro doonya oo gargaar u waday Gaza. Doonyahaas oo loo bixiyey Global Summit ayaa waxaa badda caalamiga ku qabtay militariga Israa'iil toddobaadkii la soo dhaafay. Iyadoo Sydney ka soo degtay kadib markii laga soo tarxiiray dalka Jordan, Juliet Lamoon ayaa sheegtay in xaaladaha ay wajahayeen ay ka mid ahaayeen in la haraatiyey, feer lagu dhuftay, candhuuf lagu tufay, sidoo kalena loo diiday inay xataa helaan biyo nadiifa iyo suufka haweenka caadada aqaba ay xirtaan. Wasaaradda arrimaha dibadda Israa'iil ayaa iyadu u dafirtay eedahaasi tacadiyada ee loo soo jeediyey, iyadoo wasaaraddu intaa ku dartay inay yihiin been abuur cad. Isla wararkaasi, ku-xigeenada hoggaanka xisbiga Greenka dalkan Australia Mahran Faruqi ayaa u mahad celisay dadkaasi Israa'iil laga soo tarxiilay oo gargaarka rabay inay gaarsiiyaan Gaza, iyadoo sheegtay in arrintani ay markaasi dadku ku ogaanayaan sida Israa'iil ay u xanibayso badda iyo dadkaasi Gaza ku sugan. Waxaan rajaynayaa, ayay tiri, inay ka hadlaan waxyaalaha Israa'iil ay ku sameysay Israa'iilna laga la xisaabtamo arrimahaasi ayay tiri mana ahayn laga la xisaabtamayo oo kaliya afduubka sharci darrada iyo dadkaas oo si sharci darra loo xiray balse waa in sidoo kale Israa'iil laga la xisaabtamo xasuuqa iyo macluusha ay u geysanayso dadka Falastiiniyiinta heshiis cusub oo ay wada saxiideen India iyo UK ayaa macnihiisu yahay in ciidamada India ay heli doonaan ayaa la yiri gantaalaha fudud ee Britain ay samayso heshiiskan oo qiimihiisu gaaraya $468 million oo dollar ayaa waxaa ku dhawaaqay ra'iisul wasaaraha UK Keir Starmer oo hadda booqasho ku jooga dalka Hindiya isagoo la shiray ra'iisul wasaaraha Hindiya Narendra Modi oo kula shiray Mumbai ayaa labada hoggaamiye waxa ay sheegeen inay doonayaan inay sii ballaariyaan xiriirka ganacsiga kadib heshiis ganacsi oo aad u ballaaran oo labada dal ay kala saxiideen bishii July ee la soo dhaafay.
Want to make a difference in your community but not sure how? Go to GoFundMe.com right now and start a GoFundMe. Seriously, your next fundraiser doesn't have to start in a school parking lot or a church basement. You can start a GoFundMe today in just minutes. Fundraise for yourself, a friend, or family member, or an organization. All that matters is that you care about them. GoFundMe is the trusted place to fundraise for what you care about. With no pressure to hit your fundraising goal, but tons of tools to help you reach it, you can confidently start fundraising right now. Whether it's creative, local, or critical, your cause matters. And there's a reason why GoFundMe is backed by millions and chosen by fundraisers everywhere. It works, and it matters. GoFundMe helps you make a real difference. Start your GoFundMe today at GoFundMe.com. That's GoFundMe.com. GoFundMe.com. This is a commercial message brought to you by GoFundMe.
Salaasha hawada Britain magaalada Perth waa cadceed iyo 22, Adelaide waa roobab iyo 20, Melbourne waa roobab iyo 21, Sydney waa cadceed iyo 29, Brisbane waa qayb ahaan daruur iyo 32 degree. Halka Australian dollar maanta waxaa lagu sarifayay 66 senti oo dollarka Ameerikanka ah. Halkaad warkaas kala socoteen waa laanta Soomaaliga ee idaacadda SBS. Haddana waa wararkii noo soo diray wariyahayaga magaalada Muqdisho.
Waxaa magaalada Muqdisho si diiran loogu soo dhaweeyey gudoonka sare ee baarlamaanka maamulka cusub ee waqooyi bari ee Soomaaliya iyadoo munaasabadda soo dhaweynta ay ka qayb galeen xubno ka tirsan golaha wasiirada xukuumadda Soomaaliya, xubno ka tirsan labada aqal ee baarlamaanka Soomaaliya, maamulka gobolka Banaadir, odayaasha dhaqanka iyo marti sharaf kale. Waxaana halkaasi ka hadlay qaar ka mid ah xildhibaanada baarlamaanka federaalka Soomaaliya oo si weyn ugu hambalyeeyey dhismaha maamulkaasi cusub oo ay sheegeen inuu yahay maamul tiir u noqon kara midnimada Soomaaliya.
Waxaa tusaale u tihiin midnimada iyo wadajirka Soomaaliyeed sida Waqooyi Bariba ay u tahay wax u taagan isku xidhka iyo midnimada Soomaaliya taa waad wadaagtaan labadiinna meelood.
Waxaad dhisteen maamul aan aaminsannahay inuu yahay oo tiir u yahay midnimada ummadda Soomaaliyeed oo uga duwan yahay maamulada kale ee dalka ka jira, waayo maamullo way jireen iyagoo aad u tiro badan. Maamulkan waa ka duwan maamulada kale. Wuxuu kaloo kusoo darsaday guddoomiyaha caawa la soo dhaweynayo waqti badana la geliyey.
Waa arkaysaan maanta waxaan halkan u joognaa soo dhaweynta guddoomiyaha iyo wafdiga ballaaran ee uu hogaaminayo ee isugu jira xildhibaano, wasiiro, aan ku soo dhaweynaynaa meeshan caaway. Marti kuma tihiin waxaad joogtaan magaaladiinnii, waxaadna midaysteen Soomaali weyn. Waxaa ogaataan inaad midaysteen Soomaali weyn oo Soomaalina ay idin jeceshahay magaaladiina marti kuma tihiin. Waxaan ku waxaan leenahay soo dhawaada.
Sidoo kale xubno ka tirsan golaha wasiirada ee xukuumadda federaalka Soomaaliya ee munaasabadda soo dhaweynta ka qayb galay oo ku jiro wasiirka arrimaha gudaha Cali Xoosh ayaa iyaguna halkaasi ka hadlay.
Waxaan rabaa maamul goboleedka Waqooyi Bari oo ay rag badan iyo gabdho badani dhismihiisa ka soo qayb qaateen oo ugu horreeyay wasiir Cali Xoosh oo halka kan fadhiya iyo guddoomiyetima cadda iyo tiimamkiisa shaqooyin badan ay ka soo qabteen guud ahaana dowladda federaalka Soomaaliya iyo maaragtay technical teamkii meeshaas loo diray ay shaqo badan ka qabteen. Caawa inaan soo dhaweyno annagoo ah bulshadii caasimadda, annagoo ah bulshadii Soomaaliyeed,
qarannimadeenna wax macnaa u samaynaya. Runtii isteedkan cusub oo dhismay oo ku soo biiray isteedyada Soomaaliya ee qaranka Soomaaliyeed macna weyn buu xambaarsan yahay oo aad iyo aad u weyn. Waxaana ku amaanayaa madaxweynaha iyo ra-iisul wasaaraha garashada siday u garteen macnaha uu ku fadhiyo isteedkani, in iyagoo aan cidna ugu roonaanin cidna ugu darnaanayn, inay muxuu ahaa ku dhiiradeen oo noo magacaabeen inaan soo dhisno isteedkaas.
ugu dambeyntii guddoomiyaha iyo guddoomiye ku-xigeenka baarlamaanka maamulka waqooyi bari ee Soomaaliya oo goobta ka hadlay ayaa si weyn ugu mahadceliyey soo dhoweynta ay xubnaha wasiirada iyo xildhibaanada ugu sameeyeen caasimadda Muqdisho, iyagoona ka sheekeeyey dhismihii maamulkaasi waqooyi bari iyo dadaalkii loo soo galay.
Runtii waxaan aaminsanahay haddaysan go-aamada ay qaateen ma aanu soo gaarnayn xilligan, iyo annaga iyo geesinimadayada dee ku horumarnay oo maaragtay wax badan ku qabsanay iyo wadajirka ummadayada reer Waqooyi. Runtii gacmo wadajirka wax ku qabtaano waxa weeyaan midnimadayada iyo sharaftayada waxa weeyaan waa u gudsanay. Dee quruxdaas Waqooyi bari ha iska arkine rag baa u god galay, marka waxa weeyaan Allah u naxariistay iyagana naxariis jannaa siiyo. Runtii maanta aad waxaan u jeclaan lahaa inuu joogto Saade Cali, laakiin qabriga Allah u nuuriyo. Waxa weeyaan halgamayaal badan baan leenahay oo naga dhintay, Allah u naxariisto.
Samaynta dowlad goboleedka Waqooyi bari waxaa saldhig u ah laba qof. Kow, in dadka deegaankaas uu yeesho maamul ay iyagu leeyihiin oo iyagu doorteen oo aan cid kale maamulin. Laba, in midnimada iyo wadajirka ummadda Soomaaliyeed ay yihiin geedka go-an aana laga gorgortami karin, ayna iyagu ka mid noqon doonin ama ka mid noqon karin googooynta Soomaaliya. Waxaan u mahadcelinayaa aanoo ku hadlaya magaca maamulka oo dhan ee dowladda federaalka doorkii ugu weynaa ee ka qaadatay dhismaha maamulka, gaar ahaan madaxweynaha Dr. Xasan Sheekh Maxamuud iyo ra-iisul wasaaraha Xamse Cabdi Bare oo geesinimo runtii muujiyay.
Dhinaca kale, iyada oo boqolaal kun oo qaxooti Soomaaliyeed ay ku nool yihiin dalalka dibadda, kuwa uu qaarkood ku dhibaataysan dalalka shisheeye iyo kuwa deriska la ah Soomaaliya, ayaa dowladda federaalk ee Soomaaliya waxay caasimadda dalka ku soo dhaweysay qaxooti Soomaaliyeed oo laga keenay dalka Yemen. Muwaadiniintan Soomaaliyeed oo tiradoodu gaaraysay ilaa 184 ruux ayaa la sheegay inay ku dhibaataysnaayeen dalkaasi Yemen. Wasiirka arrimaha dibadda xukuumadda Soomaaliya Cabdisalaan Cabdi Cali ayaa muwaadiniintan ku soo dhaweeyey garoonka diyaaradaha ee Aadan Cadde ee magaalada Muqdisho, isagoona halkaasi ka hadlay.
Waxaa Ilaahay mahadiisa in halkan aan ku soo dhaweynay dad Soomaaliyeed oo laga soo celiyey dalka Yemen oo maanta soo gaaray dalkoodii hooyo magaalada Muqdisho, dadkaas oo markii ugu horreysay lagu keenay flight choice ah oo Dal Airlines ay keentay tiradooduna ay dhammayd 148 qof oo Soomaaliyeed oo ku dhibaataysnaa dalka Yemen, ayaa maanta waxay fursad u heleen inay dib ugu soo laabtaan dalkoodii hooyo iyagoo nabad qaba, iyagoo caafimaad qaba. Taasna waxay tusaysaa muhiimadda ay leedahay dadka doonaya inay tahriibaan ama dalka ka baxaan in wax badan oo muhiim ah aysan ka horreynin oo dalkooda hooyo ay u tahay meeshii inay ku soo laabtaan ay muhiim u tahay, inay ku noolaadaan inay muhiim u tahay. Waan ku faraxsanahay inaan halkan maanta ku soo dhaweynay. Sida arkaysaan, dadkaas 148 qof ah oo galabta xilli fiidki bacdal casir halkan ku soo degay dalkooda hooyo yimaadeen, waxaa mas-uul ka ahaan doonta hay-adda xuntiga qaranka Soomaaliyeed oo haddeertan u diyaarisay deegaankoodii, meesha ay degi lahaayeen, iyo telefoonno iyo raashinba inay siiyaan intii ay ka gaari lahaayeen goobahoodii ama deegaanadii ay ka soo jeedeen ama ay ka yimaadeen, dib loogu celin lahaa hay-addaas mas-uulka ah. Annaga dowlad ahaan, dowladda Soomaaliyeed waxay diyaar u tahay oo aan meelo badan oo Afrika ahna ka soo celinay dad badan oo sidan oo kale dalkoodii marka hore un u arkay inay raadiyaan nolol ka wanaagsan nolosha ay islahaayeen waxa ku haystaan magaalada Muqdisho ama dhammaan dalka Soomaaliyeed. Laakiin waxaa daliil u ah maanta in dadka intaas la-eg ay soo laabteen ayna soo arkeen meesha ay tageen inaysan ka helin wax ay ku haysteen meesha ay ka tagayeen. Marka waa in soo dhaweynaynaa, dowladda Soomaaliyeed baa u timaadeen, dadkiinni baa u timaadeen, dalkiinni baa timaadeen, aad iyo aad baa u mahadsantihiin. Waxa la wixii tahsiilaad ahna waa idinku soo dhaweynaynaa. Waxaan rabaa in si goonina ugu mahad celiyo hay-adda qaxoontiga qaranka Soomaaliyeed IOM oo qayb ka ahayd iyo UNHCR oo qayb ka ahayd soo celinta dadka intaa la-eg inay dalkan yimaadaan. Waxaan rabnaa inaan ummadda Soomaaliyeed iyo dhallinyarada Soomaaliyeed meel bay joogaan ugu bishaarayno in dalka Soomaaliyeed ee u dhaanto tahriibka faraha badan lee bannaanka loo aadayo. Ilaa 400 oo qof dhallinyaro ku dhow ayaa ku xiran meelo badan oo Afrika ah oo hadda aan ku jirnaa sidii aan ku soo celin lahayn. Hadduu Allah awoodda la yidhaahdana flightkan keliya ma ahaan doono, waxaa dhiman 5 flight oo kale sida hay-adda qaranka dartaa noo sheegtay oo imaan doono oo midkiiba uu keeni doono inta maanta timid in ka badan hadduu Allah awoodda la yidhaahdo.
Wararka SBS magaalada Muqdisho.
Halkaad weli nagala socotaan waa laanta af Soomaaliga ee idaacadda SBS. Weli waxaa noo soo socda qaybihii kale idaacaddeenna caawa. Marka hore se dhowaan waxaa soo baxday warbixin lagaga hadlayo Islaam nacaybka ka jira dalkan Australia. Arintaas ayaan waxaan ka wareystay Cabdicasiis Faarax.
Aftab Malik ninka la yiraahdo oo dowladda federaalka ay u xil saartay inuu soo baaro islamophobia oo ay daba socotay asaga midka horeeya oo dadka yahuudda saameynta ay ku leedahay antisemitika loo diray sidaa sheegtay robootkiisa soo gudbiyey. Waxay daba socotay korrimo sii koreysay oo dadka muslimiinta ah ay dareemayeen in lagu hayo xuquuq iyo in bulshada qayb ka mid ah ay u diidan yihiin in ay si macnasan ama si buuxda ay uga qayb qaataan nolosha iyo dhaqaalaha wadanka kan. Taasaa dhalisay marka muddu soo socday dad badan buu la tashtay oo ay ku jiraan ururka aniga aan secretary ka ahay Islamic Society ee Victoria iyo muslimiin halkan idada muslim ahayn iyo dibadaba. Marka wuxuu ku saabsanaa sidii meel la isugu soo koobi lahaa laba arrimood. Tahore oo ah in la qiimeeyo dhibka iyo dareenka ay qabaan iyo sida wax u soo gaaraa muslimiinta islamofobiga dhankiisa ah iyo wixii laga qaban lahaa oo dowladda ay ka qaban lahayd doorkeeda ku aadan. Marka guud ahaan saas ku aadanaa ripoortka.
Waa garta marka ripoortka waxaa ku jiray dhowr iyo konton talooyin ay u soo jeediyeen dowladdu inay wax ka qabato. Kuwa ugu waaweyn talooyinkaas maxaad ku tilmaami lahayd?
Waa runta oo 2004 waa recommendation-ka ama talooyinka ay soo jeediyeen. Talooyinkana waxay salka ku hayaan saddex area ama saddex category. Tahore waxa weeye accountability and responsibility, in macnaha dadka sameynaya Islaam nacaybka lala xisaabtamo, mas-uuliyadoodana lagu xisaabtamo oo ay qaataan. Talabaad waxay ahayd protection and support, in dadka muslimiinta ah la difaaco lana taageero marka ay ku dhacdo ama si xun loola dhaqmo si ku saleysan Islaam nacayb. Iyo ta saddexaad oo ahayd in la abuuro education and awareness, oo macnaha dadkii in laga qaybgeliyo oy ogaadaan dadkii in ay arintani dhibaato tahay oo ay jirto. Reportka sidoo kale wuxuu si gooni ah uga hadlay oo recommendation-kani ku jirtay saameynta Islaam nacaybka sida gaarka u haysata muslimiinta, iyadoo uu sheegay in 75% ay dumar yihiin dadka dhibta soo gaartay. Marka recommendations-ka ama talooyinka ay soo jeediyeen, waxa ugu waaweyn aan isleeyahay anigu waa labo. Midda koowaad oo ah in 15 March loo aqoonsado maalinta wacyigelinta Islaam nacaybka Islamophobia Day, in loo aqoonsado. Iyo midda labaad oo ah in dib loo eego sharciga argagixisada oo wax badan muslimiinta Australia ay ka codsanayaan dowladda in dib loo eego, iyada oo loo arkay markaas sharcigaas la dagaalanka argagixisada in uu sii fogeynayo Islaam nacaybka. Waayo waxaa laga yaabaa qof muslim kasoo jeeda in uu faldambiyeed sameeyo oo markaasi lagu magacaabo qofkaasi diintiisa la sheego, islaamkiisa la sheego, taasna ay abuurto in badan oo bulshada ka mid ah ay islaamka colaad u qaadaan. Waxaana ka garan kartaa intii uu bilaawday dagaalka Gaza, islaam nacaybka runtii kor buu u kacay. Haddaa fiirisid Scotland Foundation, jaamacaddan Monash University Scotland Foundation oo sanad walba soo saara index lagu eegayo social cohesionka ama wada noolaashaha iyo xasiloonida dadka dhexdooda. Sanadkii hore 2023-gii wuxuu ahaa islaam nacaybka 27%. Sanadkii hadda lasoo dhaafay wuxuu gaaray 34%. Xitaa islamofobia reportka laftiisa wuxuu leeyahay registriga islamofobia marka eegtid kor wuxuu u kacay 150%. Marka recommendationka labada aniga aan isleeyahay waa ugu muhiimsan yihiin waxa weeye taas oo ah in la abuuro ogaasho iyo wacyigelin mujtamaca dhibka islaam nacaybka ku haya dadka muslimiinta ee Australia, iyo sidoo kale dowladda inay dib u eegto sharcigan argagixisada ah si loo kala saaro diinta islaamka iyo falalka shaqsiyaadka ay geysanayaan.
Waa gartay marka Cabdicasiisow meeshii lagu soo bandhigay warbixintan maalintii Jimcada ra-iisul wasaare Anthony Albanese baa joogay. Dowladdu talooyinkan inay qaadanayso ama fulinayso ma sheegtay, maxayse ka tiri mase la filayaa inay talooyinkaasi qaadato oo markaasi fuliso?
Xasan, dowladdu Prime Minister-ka waa hadlay, wuu qiray inuu dhibaato ay tahay islaamofobia ama nacab islaamka. Wuxuu sidoo kale sheegay in Australia aysan meel ku lahayn in lagu fuguqo qof diintiisa ama asalkiisa meesha uu kasoo jeeda labadaba. Laakiinse dowladda waa ka gaabsatay in ay sheegto in ay qaadanayso qaar ama dhammaan talooyinkii uu soo jeediyey reportkan. Ra-iisul wasaaruhu wuxuu ku koobay oo kaliya jawaabtiisa in dowladda si taxadar leh ay u fiirin doonto, tixgelinna ay siin doonto. Taas la yaab ma laha isleeyahay aniga, oo malag anagu kolleyga maan rajaynaynin in ra-iisul wasaaruhu soo istaago oo dhaho inta ku qoranba waan qaadanay ama kulli waan qaadanay ama qaar waan qaadanay. Waayo reportkii kan ka horreeyey oo lagu eegayey nacaybka dadka Yuhuudda, dowladda ma aysa sheegan inay qaadanayso. Waxay sheegeen inay sugayaan reportkan soo baxaya. Waxaa kaloo jira isagana mid kale oo National Anti-Racism Framework wax la yiraahdo oo lagu eegayo cunsuriyadda oo waddanka saddexdaas marka garab socda. Waxayna ila tahay inay muddo qaadan doonto in dowladdu ay jawaab ka bixiso talooyinka loo soo jeediyey saddexdaas ribood ku jira iyo waxay ka yeeli doonaan.
Waa garta Cabdicasiise, waxaad sheegtay in hay-addan la yiraahdo Islamophobia Register waa meel lagu diiwaangeliyo dhibaatooyinka ama cabashooyinka dadka muslimiinta ku dhacday, marka aad bayna u kordheen waadigii yiri. Marka islaam nacaybkaasu waa noocyadee, ma matalan qof tareen saaran oo la caayeyba ama hooyo xijaaban oo la aflagaadeeyeba, meeqa nooc baa lagu tilmaami karaa islaamofobiyadaas inay bulshada u taabato?
Qaabo badan inta waa isugu jiraan, qaarna waa systemic, macnaha waxaa weyn waxay saameyneysaa dadka muslimiinta siday shaqo ku heli lahaayeen oo kale. Haddaa fiirisid reboot sanad hore ay soo saartay Australian Human Rights Commission-ka ama xuquuqul insaanka Australia, 80% dadka muslimiinta aftida laga qaaday reboodka ugu wareystay waxay sheegeen 80% in la cunsuriyey, ha noqoto dhanka shaqada, ha noqoto dhanka isticmaalka adeega bulsho sida kan caafimaadka oo kale, ha noqoto kan shaqooyinka oo kale. Weliba kan shaqada dhib badan baa ka taagan, oo daraasooyin badan oo ay sameeyeen jaamacada ay ku jirto Western Sydney University iyo jaamacaddan Canberra University waxay muujinaysaa in dadka haysta leh magacyaha muslimiinta marka shaqo ay dalbadaan intooda badan aan loo soo jawaabin, aan lala hadlin. Marka waxay sameeyeen tijaabo ah in ay diraan isla codsigii laakiinse magac kale leh, oo markaa dadka magaca bedeshay loo soo jawaabay isla markiiba kii laakiinse markuu isticmaalay magaciisa muslimka ahaa. أنا لما قلت مركا طار واحد كوات السيستميك أو حسامين سوقف كشقة ديسة يعني حقوق ديسة أديك عافمات يعني إسكولات كي وحبر الشذي منا وبلشة لحظة هذا سيب الدمركا ريبوت كوشي سيب الدمركا إسلامي ما ذو أي موقت أو حجاب كحرتة إن أي كذبات بنيهن ذلك كلام مسلمين تا ومعناها أيهن معركة تارجت فرد أو لما جاي دمركا سيدو أوب الله هذا دجال كقزنا وكسي درسا وحنا كينا يا ميديركا أما ورباهن تا أو مسلمين تكبحية صور أنتوا هذا بدن أنا وأنا سنين سكون حرف فعلك قف شخصية يو دين توذا يماشي أي كيمادين حسسوا ذاك لو حلا سعطة إن ودنكو كجرو دقاق لو ما قعابي لتك سوغلوتيك أما أنتي مايغريشن لكس مركيه لفيريو كوحاها وضو أيهن ميدك تفك وضد عنصريين مركا مظاهرات كاس iyo siyaasinta qaar xitaa oo fikradaas maareeyta taageeray ayaa keenaysa inay sii badato dad badan ay ku diiradaan in islaamku iyo muslimiinta halkani ay si ula kac ah oo aan qarsi lahayn ay u weeraraan ama afaahato ama adin haato oo ay dhacday in gabdho muslimiina xijaabki laga jiiday qaar iskuul jaamacadda dhexdooda lagu caayay أرودوين كي ترى هذا اللغة عاية، مركا وين تاس أول إسكوسو هذا الدرة، ريبوت كمركا إيه مركا أنت وحولي هاي وين وحلاقة بدلا مركا ريبوت كوه بدني هاي ربتان للربو إن وحلاقة بدلا شرعية، ويا هذا إن جورك فيكتوريا كلو حولي هاي فيليفيكيشن أكتيج، ويا هذا أنا أيقنا ديب أسي 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 بدلا يعني، لكن ناشنالي wax muujimaa marka islaamofobia marka ugu horeeyay oo islaam naciibka si heerkan oo kala ah ee dawladdu ay wax uga qabato weydiisana dad muslima in ay hoggaamiyaan talooyinka ay soo talooyinka iyo jirboodka sida loo qorilaa muslimiin fara badan oo inta lala tashaday oo aan ahayn kaliya dadka akadeemiga ama waxbarashada ku jiro laakiin dhalinyarada haweenka imaamada waxgaradka muslimiinta sidoo badan oo muslimiin ahayn sidii marka loo magacaysiin la marka hadaa report ka recommendations inta badan eegto waa wuxuu u badan yahay in la sharciyeeyo in islaam naciibka ama naciibka ku saleysan diin islaamka laga dhigo dambi lana abuuro hay'adihii marka kula xisaabtami lahaa dadka oo ahmed uu horeeyso accountability responsibility ah oo recommendation uu soo jeediyay report-ka
waa garta abd al-asiso intaan la magacaabin ergeygan loo xilsaaray arimaha islaam naciibka waxa ku horeeyay mid gaar ah loo magacaabay arimaha yuhuud naciibka aad baa looga hadlay yuhuud naciibka dhibaatooyin badan oo dadka yuhuuda ah ee wadanka degan loo geystay markaad fiirisid marka warbixintan muslimiinta guud ahaan kalsooni ma ku qabaan dowladda federaalka ama midda gobolku inay arrimahan islaam naciibka wax ka qabtaan ma ka dhabtahay mise waxaa loo qaadan karaa maadaama cadaadis lagu saaray mid lamida midda yuhuud naciibka inay muslimiintana u sameeyaan arintu inay kaa kenta aysan ka dhab ahayn ma jirtaa kalsooni ama daacadnimo ay ku qabaan dowladdu inay wax ka qabato arrintan
dareenkaas waa jiray haddaad eegtid xitaa golaha muslimiinta ee victoria ICV islamic council ee victoria si weyn ayay u dhaliilsanaayeen after malik mr malik iyo teamkiis ayagoo ku dhaliilay in aysan si daacad oo xoog furan ama hufan aysan ula tashanin muslimiinta laakiin hadda waxaa muuqda markii ribootkii uu soo baxay dadka akhriyeen wixii ku qornaa in ay ka turjumayso dareenka muslimiinta guud ahaan waxyaabaha kale oo lagu dhaliilayay ribootka intii hore wuxuu ahaa inuu kala saaray islaam naciibka iyo falastiini naciib halka ribootka kale uu ahaa yuhuud naciib marka waa ka hadlay maalik arrintaas xitaa conferenciga markii ribootka la soo bandhigay waa uu ka hadlay ribootkiisana waa ku jirtaa waa uu kala qaaday in islaam naciibka iyo falastiini naciibka ay kala duwan yihiin falastiini naciibkana ay tahay wax laga walwalo oo fog loona baahan yahay in sideeda loola dhaqmo marka muslimiinta markii hore qaar ka mid ah shaki waa qabeen oo waxay lahaayeen tan un waa ku qancin dadka lagu qancinayo laakiinse go-aankii dowladda ah ee qaadatay oo ahaa in aysan wax ka qabanaynin ama aysan hirgelinaynin kii yahuudda ilaa iyo la helo kan islaamka oo labada ribood hal mar isku yimaadaan iyo ra-iisul wasaaraha oo runtii ka hadlay in aysan la ogolaan doono waxuna ay tahay islaam naciibkan uu yahay wax jiro oo saameynaya muslimiinta taasaad muddaa dadka muslimiinta intooda badan in ay ku qanceen laakiinse waxaa la sugayaa wax ka qabadka ilaan hadda waxaa la soo jeediyay ribootku soo jeediyay waa talooyin ribootkii kale ee yuhuud naciibka isagana talooyin ayuu soo jeediyay marka dadka waxay wax ku qiimeyn doonaan dowladda wax ay ka qaadato iyo sida ay u wajahdo talooyinka iyo soo jeedinta ku qoran ribootkan
waagata ugu dambeynta marka cabdicasiis sabado aada u mahadsan dadka muslimiinta laftigoodu door ma ku yeelan karaan ama ma jiraan wax ay samayn karaan si ay u yareeyaan laftigoodu islaam nacaybka oo bulshooyinku aysan dhibaato ama khalad ka turjumin ama diinta ma jiraa rool ama door muslimiin ahaan aan ku leenahay si loo yareeyo ama loo joojiyo islaam nacaybka
laba weyba ama laba siba waa laba qeyb qaadan karaa imaamadana waa bilaa masaajid badanna waa bilaa midda hore waa in dhalinyarada lala hadlo oo la jaheeyo loona tusa inay qeyb ka yihiin waddankan dabcan waxyaabaha ka dhaca waddanka dibaddiisa saameyn xoogle ayay ku yeelanaysaa haba u dambaysatan hadda aasada ka taagan qaza marka in dadkii dhalinyarada ahaa ay lala taliyo iyo qaabka ugu wanaagsan oo arrimahaas looga jawaabi karaa inay yihiin qaab nabadgelyo ah oo fikrad iyo aragti ku salaysan oo gacan qaad aan ku salaysnayn talabaadna waa feejignaan iyo in dadku ay ogaadaan kow inay xuquuq leeyihiin oo haddii ay dareemaan in la faquuqay oo loo faquuqay wax ku saabaysan diintooda ama dhaqankooda ama muuqooda aysan iska aamusin waayo ribootkan hadda wuxuu sheegay in islaam nacaybku aan siday u dhacday aan loo diiwaangelin oo dadka intooda badan ay caadi ka dhigtaan yacni haddii la caayo oo la yidhaahda muslimnimo lagu caayo inay u arkaan wax iska caadi oo kala marka haddii dadku taas ku dhacdo siba dumarka inaysan caadi ka dhigan oo ay riboot garayaan haddii dhibtaas ay kasoo gaartay institution ama iskuul ha ahaado ama isbitaal ha ahaado ama meel kale ha ahaado aada bay runtii muhiim u sii tahay in ay diiwaan geliyaan oo ay dacwoodaan iyo in ay dadku feejignaadaan oo ay maaragta siiba dumarka oo kale annagu aana cabsi gelinayn laakiinse ay feejignaadaan meelaha ay marayaan iyo meesha xaaladda ay ku jiraan intaba ay la socdaan
haddana waa mid ka mid ah warbixinaheeni australia explained oo ka hadlaysa ganacsiga guryaha lagu samaysto waxaa noo soo diyaariyey cabdinuur ismaaciil oo ka tirsan idaacadda s b s
ganacsiga guriga gudihiisa lagaga shaqeeyo ayaa dad badan ugu muuqan kara fikir soo jiidasho leh waa mid kharash yar ikhtiyaar leh waxa uuna ku habboon yahay xirfado badan oo kala duwan mana aha in keliya uu yahay shaqo xafiis ku salaysane waxa kale oo ka mid ah jimicsiga iyo adeegyada kale ee caafimaadka timo jaridda iyo qurxinta diyaarinta cuntooyinka la dalbado ama xataa xanaanada caruurta. Laakiin sida ganacsi kasta oo kale, waxa uu leeyahay xeerar aad u baahan tahay in aad raacdo. Warbixintana waxaan caawa ku faahfaahinaynaa xeerarka aasaasiga ah iyo tallaabooyinka muhiimka ah ee ay tahay in la tixgeliyo ama la raaco marka la dhisayo ganacsi guri. Haddii uu yahay ganacsi guri ama haddii kaleba ganacsi, guud ahaan waxaa lagu qeexaa inuu yahay hawl loo fuliyo ujeedo ah in laga helo faa'iido ama dakhli. Laakiin dariiq ama hab kasta oo lacag lagu helaaba ma noqon karo ganacsi. Ku-xigeenka Komishanka Xafiiska Cashuuraha ee Australia, Angela Allen, ayaa sharaxaysa farqiga u dhexeeya.
For example, when you have a one-off transaction or an activity that is
tusaale ahaan, ganacsi ma aha marka aad guriga ku qabato iib hal mar oo keliya ah ama wax kale oo aadan faa'iido ka rabin. Ganacsi gurigu badanaa waa mid aad gurigaaga uga qoondaysay qayb ganacsiga u gaar ah, ayay tiri. Ganacsiga rugtiisu ha ahaato gurigaaga ama meel kaleba ah, sida la isugu diyaarinayo isdiiwaangelinta waajibka cashuuraha iyo superannuationka, waa lacagta howlgabka ah waa isku mid.
So to start a business, even if it's from home, you'll need a tax file number, TFN.
Si aad u bilowdo ganacsi, xataa haddii uu yahay ganacsi guri, waa in aad doonataa nambarka la yiraahdo tax file number, waxaana laga yaabaa in aad sidoo kale yeelato Australian Business Number ama ABN. Labaduba waa bilaash, waxa aanad ku dulban kartaa internetka. Iyada oo ay ku xiran tahay inta lacag ee aad samayso dhumucda ganacsigaaga iyo haddii shaqaale kuu shaqeeyo, waxaa laga yaabaa in aad isu diiwaangeliso waajibaadyo kale oo xafiiska cashuuraha Australia ku saarayo, sida cashuurta badeecada iyo adeega ee loo soo gaabiyo GST, iyo laba kale oo la kala yiraahdo Pay As You Go Withholding iyo Fringe Benefit Tax. Waa marka hore waxaad u baahan tahay in aad doorato ama aad caddaysato nooca ganacsiga gurigaaga. Nooca iyo qaabka ganacsi ee aad diiwaan gelinayso ayay ku xidhan tahay sida lagu cashuurayo, heerka khatarta sharci ee aad la kulmi karto, iyo in gobolka aad degan tahay looga baahan yahay isdiiwaangelin dheeraad ah. Alex Solo oo wax kale Sprint Law oo ah adeeg sharci oo online ah oo loogu talagalay mulkiilayaasha ganacsiyada yaryar, ayaa sheegay in qaabka ugu caansan ee ay isticmaalaan shakhsiyaadka bilaabaya ganacsiga gurigu uu yahay kan la yiraahdo Sole Trader oo aanu ahayn shirkad.
The majority of people running sort of one person work from home businesses.
Dadka intooda badan ee haysta ganacsi gurigu waxay isu diiwaan geliyaan qaabka Sole Trader, taas oo ah tan ugu raqiisan uguna dhaqsaha badan ee qof keli ahi kaga bilaabi karo ganacsi gudaha Australia. Waxaana si sahlan isugu diiwaan gelin kartaa hab online ah, ayuu yiri. Laakiin ogoobay waxaa jira faa'iidooyin iyo khasaarooyin isbarbar socda.
Cost, you know, at least $600 a year to set up. There's ongoing fees, additional tax obligations. So it's more expensive.
Shirkad samayntu waa qaali. Waxay ku kacaysaa tusaale ahaan ugu yaraan $600 sanadkiiba si loo dhiso. Waxaa jira kharashaad joogto ah iyo waajibaadyo cashuureed oo dheeraad ah. Marka waa qaali, laakiin haddana shirkadii waxay si fiican ugu habboonaan kartaa ganacsi hal qof ah ama dhowr qof wada leeyihiin, sababtoo ah waxaa laga helaa difaac sharci oo badan. Haddii wax ka qaldamaan gudaha ganacsiga, wuu ka soocan yahay noloshaada gaarka ah iyo hantida gurigaaga. Wax walba waxay ku xidhan yihiin shirkadda, marka waxay noqon kartaa fikir fiican. Laakiin haddana marka la eego kharashka, qaabka ugu badan ee aanu aragno oo dadku doortaan marka ay bilaabayaan ganacsi gurigu waa Sole Trader, ayuu yidhi. inkasta oo ay ku xiran tahay nooca ganacsiga ayaa waxa laga yaabaa in loo baahdo ruqsad dawladeed gaar ahaan ruqsadda dawladda hoose ama golaha deegaanka ogolaanshaha golaha deegaanka ama dawladda hoose badanaa waad u baahan tahay marka aad guriga ka fulinayso adeegyada ay ka mid yihiin duugid shaqada timaha ciddiyaha ama jimicsiga iyo wixii la mid ah ee macaamiishaadu guriga ugu yimaadaan ganacsiyada la xidhiidha cuntada badankoodu haddii aanay ahayn nooc gaar ah ama jumladayn waxaad sidoo kale u baahan tahay inaad iska diiwaangeliso dowladda hoose andrew davis agaasimaha kumeelgaarka ah ee hay-adda cuntada ee new south wales ayaa sheegay in inta badan ganacsiyada cuntada lagu samayn karo guriga marka la helo ogolaanshaha dowladda hoose
and I could include mobile food premises so food trucks for example could be caterers people who make food and then they take it
waxaa ku jiri kara goob cunto oo lala guurguuro ama sida baabuurta cuntada lagu dhex iibiyo waxay noqon karaan dadka diyaariya cuntooyinka casuumadaha ee dabadeed geeya meeshii laga dalbaday waxaa kale oo jiri kara warshado yaryaroo cunto oo guriga laga dhex sameeyo iyo sidoo kale meelaha cuntada lagu sameeyo islamarkaana si toos ah looga iibiyo macaamiisha meel kasta oo aad ka joogto australia haddii aad guriga ku ganacsato iyo haddii kaleba waa in aad u hoggaansanto sharciyada cuntada ee australia waa kan mr davis mar kale
the food safety practices that need to be met and also any general requirements in relation to premises
habdhaqanada badbaadada cuntada ee ay tahay in laga soo baxo waajibkeeda iyo sidoo kale shuruudaha guud ee la xiriira goobta ganacsiga ayaa hoos yimaada heerka tusaale ahaan haddii aad ku shaqaynayso jikada guriga gurigaasi waxa uu noqonayaa goob shaqo waxaa kaloo hoos taga xeerka qalabka lagu shaqaynayo haddii badeecadda la iibinayo loo sameeyo sumad ama magac u gaar ahna taa qudheeda xeerku wuu qabanayaa barayaasha carruurta yaryar ayaa iyaguna ku shaqayn kara guryahooda iyagoo adeegsanaya adeegga loo yaqaano family day care kaas oo qayb ahaan ay maalgeliso dowladda australia sida caadiga ah baraha ama macalinka family day care-ku waxa uu isu diiwaangeliyaa keligii ganacsade ahaan ama sole trader waxa uuna ku shaqeeyaa heshiis uu la galo approved service provider adeegyadan waxay hoos yimaadaan sharci qaran national legislation waxaana lagu qiimeeyaa heerka national quality standard la yiraahdo andrew patterson oo ah agaasimaha guud ee family day care australia ayaa inoo sharaxaya shuruudaha muhiimka ah ee looga baahan yahay qaybtaas adeega
You need to have a certificate 3 qualification in early childhood education and care.
Waa inaad haysataa shahaadada certificate 3 ee barashada iyo daryeelka carruurta yaryar. Waxaa sidoo kale jira baaritaano kala duwan oo laga rabo in aad marto sida working with children check, baaritaanka booliska, police check iyo kuwa kale oo la mid ah. waxa kale oo lagugu xidhayaa inaad samayso tababarka gargaarka degdega ah iyo shahaadooyin badbaado oo la xiriira dalyeerka carruurta guriga aad ku shaqaynaysana waa in isagana la qiimeeyaa si loo xaqiijiyo inuu ku habboon yahay in carruur lagu hayn karo marka aad ka gudubto dhammaan shuruudaha hordhaca ah ayaad markaa iska diiwaangelin kartaa family day care approved service ayuu yidhi approved service providerka ayaa mas-uul ka ah kormeeridda baraha carruurta lagu hayo iyo kaalmayntoodaba si ay u hubiyaan in laga soo baxay shuruudihii iyo xeerarka ay ka mid yihiin ogolaanshaha dowladda hoose mr patterson waxa uu intaa ku sii darayaa in shuruudaha guud ee ku xidhan ganacsi gurigu ay ka mid yihiin isdiiwaangelinta cashuuraha waa tax registration-ke iyo inaad caymis kugu filan haysato waa insuuranska eh fahamka khaldan ee laga yaaba in mararka qaarkood laga qabo family day care waa in loo arka keliya sidii adeeg ilmo xanaanayn ah ama baby sitting aad ayay markaa muhiim u tahay in qofku marka uu bilaabayo family daycare uu si buuxda u fahamsan yahay in uu yahay xirfadle ku takhasusay waxbarashada iyo daryeelka caruurta yaryar isla markaana ah ganacsade waa in aad fahamto in aad ka shaqeynayso shaqo ay ku xeeran yihiin sharciyo adag ayuu yiri haddii ay tahay markii kugu horeysay aad bilaabayso ganacsi guriga waa in aad raadsato taageero iyo talo aad ka hesho cid xirfad u leh khibraddaaduna heerkii doontaba ha joogtee waa in aad la xiriirto hay-adda dowladda ee ganacsiyada yaryar ee gobolka aad degan tahay si aad uga hesho talo ama aad u ogaato haddii ay jiraan adeegyo ay dowladdu ka kaalmayso xagga kharashka tusaale ahaan gobolka Western Australia hay-adda dowladda ee u qaabilsan ganacsiyada yaryari waxay bixisaa aqoon isweydaarsiyo adeegyo la talin ah iyo agabyo online ah oo ay ku jirto aaladda la yiraahdo Business License Finder aaladdaas oo ka caawinaysa inaad ogaato sida iyo meesha laga helo xeerarka iyo laysamada kala duwan ee lagama maarmaanka ah Chris O'Hare oo ah la taliye sare oo ka tirsan West Australia Small Business Development Corporation ayaa tala muhiim ah la wadaagaya dadka ganacsi cusub bilaabaya.
I would always encourage people who are starting a business to build some financial management and some basic legal.
Mar walba waxaan ku dhiirigelinaynaa dadka bilaabaya ganacsi in ay bartaan xirfado ku saabsan maaraynta maaliyadda iyo fahamka shuruucda aasaasiga u ah ganacsiga. Sababta oo ah aakhirka xataa haddii aad la tashato qareen ama xisaabiye oo ay kula taliyaan go'aanka ugu dambeeya adigaas kale ma aha go'aan iyaga u yaala iyagu tala unbay ku siiyaan ayuu yiri haddii aad ganacsiga ku samaysanayso guri kira ah waa in aad horaantiiba fasax ka hesho cidda aad guriga ka kiraysatay ayuu ku talinayaa Mr. O'Hare
for anyone who's renting their house not just local council But you need to be speaking to your landlord or your property manager.
Of course, oo degan guri kira ah ma aha oo kaliya inuu la hadlo dawladda hoose balse waa inuu marka hore uu wargeliyo cidda uu guriga ka kiraystay waayo waxaaba dhici karta in uu ku diidaba inaad guriga ganacsi ku sameysato dhibaato weyn bay kugu noqon kartaa haddii aad guriga iskaga bilaabato ganacsi oo kadibna laga saaro waayo waxa jibisay heshiiskii aad hore u gashay ayuu yiri warbixinta Australia Explained doorkan intaas hayno joogto fadlan isu diiwaangeli lana soco barnaamijka Australia Explained si aad u hesho warbixinno dheeraada iyo talooyin qiimo leh oo ku saabsan sida loola qabsado ee loogu nagaado nolosha gudaha Australia haddii aad qabto wax su'aalo dhageystay ama aad ba fikir nagu soo biirin karto arrimaha ku saabsan fadlan noogu soo dir emailka ah australiaexplained@sbs.com.au
halkaa dowladda nagala socotaan walaanta af Soomaaliga ee idaacadda SBS adana waa qaybtii barashada afka Ingiliishka
Hi everyone, I'm Gloria. Nice to meet you all. The other day, I received a message from the Australian Taxation Office about my tax return process. It had a link included asking me to click on it and re-enter some of my personal details. It looked real. But then I remembered that the Taxation Office had sent out information warning people to be aware of scam messages. And saying that they would never send messages or emails with a link asking anyone to access online services or enter personal details. A scam is a type of robbery in which people pretend to be someone they are not to trick people into giving them money or information that they need to use to take their money. So I thought that the message I got looked a bit sus. Sus is an informal way of saying suspicious. That is not quite right. The online world is a bit scary these days. I nearly clicked on the link they provided, and I am normally quite a suspicious person. But it's getting hard not to be taken in by scams when they are getting harder and harder to identify. to be taken in means to believe something is true when it is not. You can be taken in by something, like a scam, if you believe in it. And you can be taken in by a person if you think that they're very nice and then discover that they are not. Are you easily taken in by scams? Well, I hope not. But unfortunately, falling prey to scams is something that can happen to many people. Falling prey to means to be deceived or be tricked by someone. Prey is an animal that is hunted and killed by another for food. So, in this context, the scammer is the hunter and the victim, the poor innocent person receiving the email, is the prey. Let's hear how Alan and Claire respond to an unusual text message. Do you think either of them will fall prey to a scam?
I've been getting a lot of scam texts lately, usually telling me about unusual activity detected in my bank account.
Oh, that doesn't sound good. Don't click on any suspicious links, will you? I fell for one once. I got a phishing email that looked really genuine.
No worries. I always verify the sender before responding. What happened to you?
It was close. I almost got tricked into giving the scammers my bank details. But I realised in time and reported them to the authorities.
Good on you. We have to watch out. It's so easy to get scammed these days.
It's true. I agree with Claire. It is a scary world out there. So, Alan nearly got caught out, that is, taken in. But let's go from the beginning. First, Claire said,
I've been getting a lot of scam texts lately, usually telling me about unusual activity detected in my bank account.
Claire said that she's been getting a lot of scam texts lately. Scam texts are fake messages sent to you, often trying to steal your money or personal information. She also said that these scam texts are
usually telling me about unusual activity detected in my bank account.
If there is an unusual activity detected in your bank account, there is something strange or unexpected happening to your account. Do you remember the advice Alan gave Claire? He said,
don't click on any suspicious links.
A suspicious link is a web address or a clickable part of a message that looks unsafe or untrustworthy. Scammers use these links to try to steal your personal information or money. Alan also said,
I fell for one once. I got a phishing email that looked really genuine.
Now, what did Alan mean when he said he fell for one once? Fell for is the past tense of fall for. If you fall for something, it means that you have been tricked into believing something that is not true. In this context, it is the scam that Alan almost fell for. There is also a rather different meaning because English is so tricky. If you say that you fell for someone, this means that you fell in love with them. Well, honestly, between being tricked and in love, what's the difference, really?
Idaacadeenni caawana intaasayaan ku soo gabagabaynaynaa waa aniga oo ah Xasan Jaamac oo la intaasiyo nabadgelyo.
Like us, la wadaag, wax ka dheh, lana soco barta Facebook-ka ee SBS Somali.